warbixinta macahadka ruusi ayaa si adag uga hortimid daqliga soo gala al-shabaab in uu 40% ka yimaado ka ganacsiga foolka maroodiga sida warbixintan cusub ay daaha ka rogtay. Wariyaha v o eda ee London Ridwaan Xaaji Cabdulla ayaa arrimahan ka wareystay Cathy Hanlon oo ah haweeneyda samaysay cilmi baaristan ee ka tirsan macahadka ruusi. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
eedeymaha oo horey loogu jeediyey ururka al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ayaa sheegayey in kaalin muhiima ay ka qaataan dhoofinta sharci darrada ah ee foolka ee bariga afrika oo ay horey u sheegeen wariyayaasha qaarkood iyo mas-uuliyiin dowladeed. macadka cilmi baarista ee ruusi ayaa eedeymahani ku tilmaamay sheeko si xooggan loo marin habaabiyey iyadoo ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in kooxaha abaabulan ee ka ganacsada foolka maroodiga laga weeciyo dembiyadaasi ay sida tooska ugu lug leeyihiin sida ay sheegtay haweeneyda samaysay cilmi baaristan Cathy Hanlon oo ka tirsan macadka ruusi. Cathy Hanlon oo u warantay laanta afka soomaaliga ee v o eda ayaan weydiiyey muddada ay wadeen cilmi baaristan.
waxa
ay tiri cilmi baaristan waxaa la sameynayey ilaa sannadkii hore. waxaa qayb ka ah in aanu tagnay gobolka waqooyi bari ee dalka kenya. waxaa kaloo aanu wareysiyo ku qaadnay magaalada nairobi. ujeeddada ugu weyn ayaa ahayd in aanu baaritaan dhaba ku samayno xiriirka u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha ka ganacsada dhoofinta sharci darrada ee foolka maroodiga. waxaanu ogaanay in xiriirka xooggan ee u dhexeeya al-shabaab iyo kooxaha dembiilayaasha ah ee dhoofiya foolka maroodiga uu yahay mid si weyn loo mala awaalay. waxaa jira warbixinna sheegaya in 30 ilaa 30 oo foolka maroodiga ah in la geeyo soomaaliya bil kasta, taas oo u dhiganta faa'iido ah 200,000 ilaa 300,000 oo doolarka maraykanka ah in bil kasta ay helaan kooxda al-shabaab. waxa aanu ogaanay ayaa ah in eedeymahaasi ay yihiin kuwo la buunbuuniyey. waxaa kaloo ay tiri
Al-Shabaab is benefiting from the ivory trade, it would be on a very small scale and opportunistic way.
haddii al-shabaab ay ka faa'iidayaan dhoofinta foolka maroodiga, waxa ay noqonaysaa in ay helaan oo keliya faa'iido aad u yar, waana arrin ay fursad ahaan uga faa'iidaysan karaan. waxaa jira ilo kale oo ay leeyihiin oo dhaqaale ahaan ay helaan, waana kuwaasi ilaha muhiimka ah oo waxaa ka mid ah ka ganacsiga dhoofinta dhuxusha.
Ridwaan
Xaaji Cabdiweli, v o a, London.